chaotic and the city is chaotic. So let's turn.
Full of tuna, full of all these time, I'm away. amnandi kulo mhlaba ngicela nkosu ungangithathi sasemncane nami ngifuna ukuphuza masinyane ngibiza udali ngishade ngihlale naye kwaze kwamnandi kulo mhlaba ngicela nkosu ungangithathi sasemncane nami ngifuna ukuphuza masinyane ngibiza udali ngishade ngihlale naye kwaze kwamnandi.
Tonight. Thank you.